Ɗoyo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
gay kadi to ɓoggi jangde faalu Bamadou Sow sewu jam jal sakraɓe heddiɓe yontere leydi ndi ɓen humanide dewral kaltal muɗum nayo golla hannde mbe fuɗɗama hannde bomo koɗo e do suslin ndungu fina tawa sababu hewtagol jamma e gondalle yimɓe AES ko ɓuuri uñero mbiyen jogitiɓe leydi Burkina mbiyen naati ley tomiña wonande mbiyen jon mbiyen lamkoɓeɓe ndeno ɗum waɗi ñande aljumande sappo ɗiɗi septembre clore jon in kaɓorɗe yaltini ɓeɗo foof ɗi woni semaine hojo men hannde ɗi sakraɓe ndenno hannde fuɗɗi kawrital nayoɓalla sinar mbernogal jukkitoto fa ñande sinoga e go o septembre 2025 ngal nga waɗama yesso premier ministre o keɗana fistango Ousmane Ali Boly
yamber nayɓedde sinar hawri e hitande keƴƴanande finatawa batte muɗum nde e yontere keƴƴanande dewrintinla hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi kande e yettede fanda muɗum yala ɗe darano finatawaji meɗen fa tiɗallaji joguiɗen ɗi keɓene jogala woni ko holtiwiɗe général de division Abdoulaye Maiga wa radio ministrie
1
ngo hakkillo kanankoɓe leydi ndi fanda muɗum yalɓe mari ene kaltide hakkunde mumen dow tugade tawangaji meɗen e ndimako leydi ndi ɗum fof ko waɗirte yalla diwral ana waɗa bangge goto e daranade no jaam heɓirte bangge
goɗɗo
caggal yambereji tati ko waɗa ɗum nafa heɓama ɗum woni ko holtiwide rachatu walet altanata gonɗe fedde kumaninde golleji sénar e wimako nde e yontere keƴƴana dewrintelal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ana wodi caggal han e golleji ɓiɓɓe leydi Mali rewrintingol ɓiɓɓe leydi ndi yo imma dara mawɗo gonduɗo waɗede nde yambere ɓeydore nafa e dow yambereji ƴaɓɓiɗi ɗi ɗum waɗan fa ɓiɓɓe Mali kaltida jafodira ardina fina tawaji meɗen do hokkude ɗum ɓen sembe nde yambere nayɓerde en jii ko mawni ko heɓa waɗede joɗa haalaji dow sarti keƴƴanaɗo jaam e dewral hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi hollitingol fina tawaji tuttugol leɗɗe e yilaruji humbitingoji e nandoro muɗum woni ko watte ley nde yambere nayɓerde sénar
runde afrique no fewti telaji kewɗi ɗiɗo wattuji ɗino holtiri kanko janginowo lugotoɗo Soumaïlalla wonko halni ndenɗoɗo kayitkayɗan fawistanko Ousmane Yaly Boly
en mbawa wiide hannden laamu démocratie gonɗen jamanu gonɗen ley mum hannden o tiɗallaji kewɗi goodi sababuji muɗum ana keewi fewɗe ɗe caɗele mbiɗa wawi wiide jamare nde ko hasindini ana heewi ko dartat ana heewi ko wawi ƴaɓɓitade nokkuji yogaji na leyɗe yogaji dow ko hasindina banggal ko ƴiwrata e leyɗe ɗe na laamiɓe ɗi ñakkugoji ana pawi dow hakke tiɗallaji ɗi himɓe jogui dow gurdam démocratie kaku ɗum wadde hannden himɓe antiɗi fa paama démocratie kaku e hoore muɗum kañe ko himɓe kasindini
caggal koro ñogutiɓe hewɓe pewti tomiña ley mbiyen wuddu leydi ndi heɓe mbara uñero natuɓe ley ngallure nde ñande sappo ɗiɗi septembre e wi heƴaɓe laamuɓe Kalifa Coulibaly woni préfet o keɗɗan ko haalido fayisan Ousmane Yaly Boly
yo ɗum bandiraɓe meɗen burkinankoɓe ƴiwno e burkina yaade ñingi tawade koro joni kasen min maati wiya himɓe joom en kaɓɓoɗe je kippo e dow mabɓe ɓami ko tawi e juuɗe mabɓe e dabaji mabɓe koɓe tawda fuu ɓe tetama ɓe joppa e juuɗe ɓoole joni koɓe jiiɗi wirfitade cuuɗi mabɓe nde woni kasen ɓe kerta dow lawol ɗo e tomiña no wara kilométre ji seeɗa nde ɓe ƴaɓɓino tomiña faɓe naata burkina guɓal arandewol wari ɗo eɓe jaako ɓuuri himɓe ujunero
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtameɗe vérifio hannde ana yowi dow mbiyen wido dow tiktok e x mem ɗo haala sukaɓe nanaɓe kara hanne e ley larmi to burkina toon keɗano fastango Ousmane Yaly Boly
dow tiktok vidéo ko ɓuuri himɓe uƴñiran koltiwide o weeli ɗum ɓen ko ɓadoto temedoron peɓi o teme taton e capanɗe nayo e nayon woni beddiɓe mo yaade yeeso yettade altinere sappo e joyyi lewru septembre ndu omo yiyeedu sanne dow bembal ande x gaɗɗo ɗon holtiwide laamu hakkundejo burkina ɓammi sukaɓe watti ɗum en sembe e sembe wadde manggal paɗɗe en hokka baru andon wiide yo pene noon caggal komin lugui min tawi ngal natal yo yaagol kanankoɓe assemblée législative de transition leyɓamgol sukaɓe koɓe noddiri kande vacance ɓe indiri faso mai bo nde d'accorde e hakkillo kanankoɓe leydi burkina fanda muɗum yo jangguininde ɓe sukaɓe leydi yankaku neɗɗako fa yettade daranagol ha walu e wisuudu gollirdu hoorejo leydi burkina nde d'accorde uditi dammuɗe sappo ɗiɗi lewru uttu ƴaɓɓinu ndu ley ngallure wagadougou kananke jiyeteɗo ley ngal natal ana woni hedde sukaɓe yo hoorejo assemblée législative de transition docteur Ousmane Bougouma ɗum gonɗini wiide tiga sek sawadogo bandu amen goto gonɗo studio yafa burkina o ɓeydi wiide no weeli jammare nde waɗugol façon mais bo ɗum woni ñiɓɓugol faso fa sukaɓe ɗo jotto e nde d'accorde mbindoto noon tafon dowdu weeli muɓɓen timmode wiide tan ngal natal ittama e ala haali muɗum ɗum holta wiide ɓamgol sukaɓe sembe e sembe wattugol ɗum en e larmi burkina
dokkatene kabro jomi hande yo ji cakal joni.